Asante Asante Godi kwa kunipa blessing. Asante Asante Godi kwa kunipa bread. Ni kweli nilidondoka, lakini nashukuru niliokota. Minyololo ya wanga ya kusota, ulikata yote ukaniondosha. Ukanivua shida, ukanivisha cheo, ukasema mwanangu mimi ndo baba yako leo. Ukanipa chakula cha jana na leo, ukasema nitakuona nipo hapa leo. Ukanivua shida, ukanivisha cheo, ukasema mwanangu mimi ndo baba yako leo. Ukanipa chakula cha jana na leo, ukasema nitakuona nipo hapa leo. Let me thank you now.
Amina, yeah, Amina. 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 Amina, yeah, Amina.
Wangu baba, nilikoso kasame ukasaha. Naichi kibali chako baba, waneshimu wote walodhara. Kuangaika kwa jua, ilikuwa funzo baba. Kwa kushukuru kwa dua, hata kila ugali daga. Asante Mungu yako turufu, liomba majuku ya wekia upupu. Liomba nyama ukuni papa nyabuku, kombolela ukazinga mikabutu. Ukanivua shida, ukanivisha cheo, ukasema mwanangu minda baba yako leo. Ukanipa chakula cha jana na leo, ukasema nitakuwa na nikuwa.
Let me thank you now.
Amina, eh, Amina.
Na, 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 Amina, baba, 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 baba.
Amina, eh, Amina. Amina, eh, Amina. Amina, eh, Amina. Amina, eh, Amina.
Baba.
Amina, eh,
Amina.
Amina, eh, Amina. Amina, eh, Amina.
Kwa yote.
Thank you now. Baba Godo. Baba Godo. Godo. Let me thank you now.